nabadeng ampujade birowozo nebintu aleyo ebuziba mulinga nebuza engeri mukama jakola mu ebintu byoyagala bibere atolusi olaba mukirala nenfumitiriza lwaki kiribwe kityo omwoyo nangamba buli kintu kiba nebire bitufu katonda mweyakitegeka olwo nenkakasa nti byonna byolaba bibaawo mu biro byabyo bibaawo mu biro byabyo
ebyo byebiro byo mukwano bino byebiro byo
ebyokusaba ennyo
ebyo byebiro byo mukwano bino byebiro byo
ebyamakungula
ebyo byebiro byo mukwano bino byebiro byo
ebyokweyagalako
ebyo byebiro byo mukwano bino byebiro byo
ebyokusoma ennyo
ebyo byebiro byo
soma
mukwano bino byebiro byo
ebyobufumbo
ebyo byebiro byo mukwano bino byebiro byo
ebyokuzimbiramu
ebyo byebiro byo mukwano bino byebiro byo
ebyokugaggawaliramu
ebyo byebiro byo mukwano bino byebiro byo
ebyokulemberamu
ebyo byebiro byo
fuga
mukwano bino byebiro byo
fuba bituukiriza munange kankubu ebire bitufu byasonze weewuunya bye wasaba emyakaana emabega byonna ne bituukirira kiragirawo nti ebyo byebiro katonda mwe yategeka okubitusa kale gwe naawe oli eyookaaba saba mukama akutuuse mubire byebitufu toganyala mukwano amanyi go gateke mukusaba bisoboka bisoboka bisoboka
ebyo byebiro byo mukwano bino byebiro byo
ebyokusaba ennyo
ebyo byebiro byo mukwano bino byebiro byo
ebyamakungula
ebyo byebiro byo mukwano bino byebiro byo
ebyokweyagalako
ebyo byebiro byo mukwano bino byebiro byo
ebyokusoma ennyo
ebyo byebiro byo
soma
mukwano bino byebiro byo
ebyobufumbo
ebyo byebiro byo mukwano bino byebiro byo
ebyokuzimbiramu
ebyo byebiro byo mukwano bino byebiro byo
ebyokugaggawaliramu
ebyo byebiro byo